Radio Authentic Music.
Jebede.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Muleti la poshani. Paliba matim, pamatim, padi e team. Champion.
Certified.
Chikalila so.
Muletele chanyu.
Mento dance.
Kushano mwa chumfuila.
Mento dance.
Kaboksele uposecho.
Mento dance.
Chile vulungaila wana ghetto.
Mento dance.
Ela shana.
Mento dance.
Chaumfika wino DJ workshop.
Mento dance.
Kushano kuivila panta.
Mento dance.
Kata ule shita iwe tapa.
Mento dance.
Ela shana.
Mento dance.
Chaumfika wino DJ workshop.
Mento dance.
Kushano kuivila panta.
Mento dance.
Kata ule shita iwe tapa.
Kama dansi yonse ichi na chivela. Bela kofi bozi mbike mwechi mwela. Ni party after party nde kubika kuchela. Ama dansi wale tunga kuno ni batela, yeah. Kopa la patio poisha nisha lusaka olo. Ntila bena Zambia eva vika kumuka. Kanjebele mjebele mjaj sani misungile. Ama table pianga mitungile. No kama no mobile tamfia. Kushana menso kwa kusamfia. Kozi mboko mboko kuno na shimpenya. Leta koka so wila vajema.
Miletele chanyu.
Mento dance.
Kushano mwa chumfuila.
Mento dance.
Kaboksele uposecho.
Mento dance.
Chile vulunganya wana ghetto.
Mento dance.
Ela shana.
Mento dance.
Kaumfika wino DJ workshop.
Mento dance.
Kushano kuivila panta.
Mento dance.
Kata ule shita iwe tapa.
Mento dance.
Ela shana.
Mento dance.
Kaumfika wino DJ workshop.
Mento dance.
Kushano kuivila panta.
Mento dance.
Kata ule shita iwe tapa. Ushulu wandi wumwelekela muli dansi. Ndashani show kuchila wala bambi. Naliwa crazy ukupanda ama laundi. Mento dansi mweleka muchi laiti. Lesbo sita wama kama tipa,
hey.
Zambia yonze bose wali kushiba,
hey.
Ukukwena mwandi fila chitika,
hey.
Nwali pelo kuchila kuchivolia. Ma somo nifu tuwa ikala. Latest dansi fumina kopala. Naswaki tutunga ni mwana kopala. Challenge wala. Ay, natu miletele chanyu.
Mento dance.
Kushano mwa chumfuila.
Mento dance.
Kaboksele uposecho.
Mento dance.
Chile vulunganya wana ghetto.
Mento dance.
Ela shana.
Mento dance.
Chaumfika wino DJ workshop.
Mento dance.
Kushano kuivila panta.
Mento dance.
Kata ule shita iwe tapa.
Mento dance.
Ela shana.
Mento dance.
Chaumfika wino DJ workshop.
Mento dance.
Kushano kuivila panta.
Mento dance.
Kata ule shita iwe tampa.
Mento dance, hey. Mento dance. Mento dance. Mento dance. Mento dance.